VOA Kun Radio Sagale America ti Radio Sagale America utata qabega jumaatat galgala keessa saalama wolakka jil qabega sa sadit meter band digdemilema digdemishani soddo mitokorret Washington DC ra kadabarsu saganta afan oromo amma jil qaba Radio Satellite Nail Sati Marsariti Fula Facebook Kenya Retkan Nin Saganta Kenyor Duftan Agifato Taken Jalla Tamakamultan Kipaji Torba Barakumalamav Digdema Kalakops Ethiopia Timo Muddi Digdemishan Barakumalamav Kudalama Ethiopia Dabalate Biyota Barlakopsa Julian Ordofan Bretti Ayana Talechu Jesus Christos Tayane Fame Ole Kanina Yane Fatanin Bagatin Singajan Kisumisan Kesanara Anina Modanditi
Danga Kenya Somalia Rattal Shabab Halela Gagge Sudan Barattota Afur Ajjesera Matawdu Arati Attam Jirtu Baganagana Yana Gesan
Mumichi Minister Ethiopia Abiy Ahmed Giddu Kana Gara Oromia Kibbatti Maludan Ummata Godina Le Boranaf Guji Walin Mari Gagge Sanijiru Kana Ratti Gabasa Kamna Akka Henna Yokanimmo Dahata Boranatti Jila Choni Jedamu Tujira Yero Bati Kudalamma Fan Tumurame Gara Majjitti Chamuf Jedu Ayyane Fama Koppi Kana Wayum Motoromo Kesatti Dhiyeessina Kanneenif Kabroodhaaf Agat Umura Sagantaa Keenyatti Walin Turajanna Dhaggeeffattoota Keenya Hammoduuf Gara Jaalannetti Deebina
Kan har kabajame ole ayana ganni sababa gochud angati wan ayana polutin bisatan magala hawasa keset dabalu sa yonatan zaudios gabase jira rakot esi jiratu batu sindan qoyo kallukku beladale fi omishi qonna adda adda gatin sa dabalu jiraton ni dubatan jeda daldalton nimmo qala u gati kun akajiru amanani garu ayano gajin wal qabate dufe jedu gamakanin jiraton ni magala bahr dar baratto ta university magalatti ke sa baratan ayana wallin kabaju jecha mano fi sanitti fudatani galun kan aferan tau aster mzgana gabaste jirti ayan niganni kan faranjo ta darbe sun etiopiana dunya duratti be kanno akar gattu akago defi wagga haran jal qabames gari ta uf akajiru jiratto ni dubbatani rujetti aster mzgana Kenya konya Somalia wali waldange sugari sa ke sat shakam to nal shabab manabarno ta sadar kadurato korata lela ge si Sudan baratto ta Kenya yo tikkate afuraje sani kanembro afur madawnif samejra waran Kenya kajedutti kanen halella ka nagesi san kesa lama itu wajira telecommunicationi halelu vialani ajesu sani ifsaniru hidatto ta al shabab kudalama ta an nanno sareto kanana Dadabir rafa genya kilometra digdami shan kabu halela niru. Barsi saafi na mota kabirosa diya jesu saani dubbi imam polisi kene aipsa nijran. Muchanta koskana jefa meyoto ukan nembro madaan. Al-shabab na anno kene akaba baha lafa Somalia wali waldange surat irrede debi udaan halela gesi sunsani adatama. Humnoti in kene a Somalia kesa gatisani akaba anif barbada. Sirna walcha jaja warana Iran kan Qasem Soleiman har ratti ummanni walirrat ejjechudan yot ikkate namonna furtamna jefamani kan nembro dibbala macala madaw sabahiman motumma Iran dubbate jira ummanni kuma kurna hedduni kabaja nama kanaf qaban agarsisu magala innitti dalate kerman ke satti ka walgahan sirna awalcha sana durature kun sirna walfakkatan magala galma motumma Iran Tehran qomi ahvas ke satti gagge fame boda sabayma motumma kagabasanitti ummanni walirrejechun duafi balama daw dakqabsi sana bod sirna awalcha yerobratti debar famera American tayaran nam maleyi gargaramudan qondala warana Iran kanarat ajjechara watte sanaf tarkamfin halo ba insa akkaratti fudatamuf kannen awal charratti ba ani turan heddun iyeni gafata turan United States warana sheira kesa basa kan injirre taw ministerin ittisaka United States Mark Spur harreb sanijuru warana chi basuf murte sun talaya barre fame nijedame dogogora taw ibsan Iraq in gaddisne ba'u murtin kenna menjuru kajedan Spur ba'u fis karora hinqamnu jedaniru xalayaawwii xaxadarbee tiwutarii irratti faca'ee ture mootummaa Iraaqitti kan ergame ajajaa waraanaa Iraaq keessaan ta'uun ibsameera. Komaandarri sun akka barreessetti Ameerikaan murtii Iraaq waraana Ameerikaa gamasii baasuuf dabarsite kabajaa waan jirruuf waraanni Ameerikaa guyyootii dhufan keessa qophaa'ee sosso'uu jalqabaa jedhee ture. Hoogganaan ajajoota humnootii waraanaa Jeneraal Maark Millee oduu gabaastotaaf wiixata kaleessaa akka ibsanitti xalayaan sun wixinee michoota keenya kan Iraaqiif ergamee fi kan irratti hin mallatteeffamne jedhan. Kun ta'uun immoo dogoggora ta'uu fi humnootii keenya gamasii sossoosuu gamasitti ergaa waan jirruuf heelikoopteraan gargaaramuunis dabalaa akka jiru dubbataniiru. Awustiraaliyaa keessatti kanneen ibidda bosonaa dhaamsuun bututan haalli qilleensaa jijjiiramuusaa ibidda daggalaa hamaa ittisuuf carraa kennaa jechuudhaan abdiin eegaa jiran. Kan akka jabaatti barbaadamaa jiru roobii fi qilleensi qabbanaan Awustiraaliyaa kibba bahaa keessatti kan argamuuf jiru ta'uu raagdoonni qilleensaa ibsanii jiru. Kunis ibiddichi torban kana keessa to'achuuf yookaan dhaamsuuf isaan gargaara. Kana malees daandileen ittiin bobba'anii abidda dhaamsan kana ifatti arguufis nu gargaaraa jedhaniiru. Garuu roobni argame jedhame kun lafa guddaa gubataa jirurraa abidda dhaamsuuf ga'aa miti ka jedhame yoo ta'u ibiddichis iddoo biraatti darbaa akka jiru ibsameera. Kana malees roobni argamu lafti akka sigigaatu gochuu isaarraa kan ka'e konkolaataan ittisa ibiddaaf bobba'an akka abidda sana to'annaa jala oolchuuf yaalii godhan danquunsaa dubbatameera. Oduu xumuraa Angawa Jaappaan haati warra dura taa'aa kaampaanii konkolaataa Toyootaa duraanii kan Kaarlos Goons akka hidhamtuuf ajaja dabarsee jira. Abbaa warraa maallaqa waliin walqabatee gocha seeraan alaa gaggeessuusaaf ituu yakka ilaalcha gaggeeffamutti torban darbe eegamaa jiru biyyaa miliqee ba'ee jedhame. Haati warraa immoo mana murtii Tookiyoo duratti dhiyaachuudhaan waggaa darbe ragaa sobaa dhugaa baate jechuudhaan abbaan alangaa himate. Abbaa warraa muddee darbe kana gaafa 29 gara Lebaananitti kan miliqe yoo ta'u tarkaanfii isaa kunis garee seeraa isaaf dhaabbateefis ta'e aangawoota seeraa kan Jaappaan keessa rifaasisee jira. Baatii Sadaasa bara 2018 yeroo jalqabaaf kan hidhame yoo ta'u doolaara miliyoona hedduu kaampaanii konkolaataan isaaniif ooluu qabu dhuunfaa isaatiif oolchatee himannaa jedhutu irratti dhiyaate. Kana malees galii dhuunfaa isaa gadi qabee beesisee ka jedhuu fi baatee bila darbe immoo uggura cimaa jalatti wabiin hiikame haadha warraa wajjin wal arguun irran turre jedhameera. Oduun keenya kanuun.
Kan dhagaa jirtan as Waashingteen DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffatoota keenya akkuma duraan dubbanne guyyaa har'aa biyyoota bar lakkoofsa Juuliyaan hordofan akka Itoophiyaa keessatti guyyaa dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoos yookaan ayyaana gannitu ayyaaneffame ole kanneen ayyaaneffattaniin baga waaqayyottiin sin ga'e jenarra deebine. Ayyaana kana ilaalchisee luboota waldaa kiristaanaa as Waashingtoniif naannoo ishee jiranirra dhaamsa dhiyaate qabna kunuuti.
Maqaa abbaa, maqaa ilmaa, maqaa afur qulqulluu, sadan waaqa tokkoo, ameen. Luba Saamu'eel Biraanuu Jabeessaan jedhama. Amma kan tajaajilaa jiru waldaa amantaa ortodoksii naannoo Waashingtan DC kana keessa jiru hordoftoota amantaa ortodoksii Oromoon tajaajilaa jira. Durumaan dursee raajii himamee ture. Samii irratti waaqaaf galanni kan dhiyaate lafarrattis namoota hundumaaf jaalalaaf araarri nu ta'eera. Guyyaanarraa dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin kabajannu kun jechuudha. Dhaloota gooftaa Yesuus Kiristoosii kanarraa jaalala kan nuyi barannu jechuudha. Jaalala waaqayyo karoorri waaqayyo nuuf qabu jaalala akka ta'e barannaa jechuudha. Gatii kanaatiif barri kun bara dhagaaginaa, bara jaalalaa, bara gaarii waan gaariitti arginu biyyi keenya uummanni keenya ittiin wal jaallatee jireenya isaatiinis ta'u hafuura isaatiinis waaqayyo hojiin tokkummaa isaa kan cimsu akka ta'uuf hin hawwa.
Hallubaan Tanadhaabaan jedhama. Waldaan aan tajaajilu waldaa kanaan Oromoo Evaanjeelikaal Chercher jedhama. Guyyaan har'aa ka guyyaa jaalalli waaqayyo ilmaan namaatiif qabu kan itti mul'ateedha. Baroota darban keessatti raajii Isaayyaasiin kan dubbatame mucaan nuuf dhalateera kan jedhu guyyaa har'aatti immoo foon uffatee nu gidduu jiraachuudhaaf fedhe kana nuuf ibsa. kennaan inni nuuf kenname, inni guddaan, inni waldaa keenya keessa buufate, inni saba keenya keessa buufate, nagaa Waaqayyo maqaa abbaatti dhalalummaatti kan hafuura qulqulluutti nagaa kanaan jiraata. Nagaa mana keessa keessa buufate jedhee haamu barbaada.
ቦታ ሳሙኤልፍ አንተነ ዳምሳ ያነወጋ ከደለተ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይፍጣመኒፍ ጉዳገለቶም ሰና ከደጋጅር ተ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋ ኑሮሞቲ ሙምጭ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ኦሮሚያ ገመኪባት ኢማሉዳን ጅራቶ ተጉድና ቦረናፍ ጉጂ ወሊን ግዱ ከነመሪ የገሰኒ ጅሩ ዳውና ሳኒ ከና ኢታና ፕሬዝዳንቲ ሞቱማና ኖርሚያ ሽመልስ አብዲሳ ወሊኒ ከንሳንታ ሲዘን ወልተጂ መሪጎ ደሜ ከነረቲ ጋፊሊ ዲያተኒፍ ዴቢከነኒ ጅሩ ገልሞ ዳዊቱ ናይሮቢ ረጋባዝ
ገነመከሌ ሳቲ ሙሚ ሚኒስትራ ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ሊፊ ፕሬዝዳንቲ ኢታናና ኖርሚያ ሽመልስ አብዲሳ ጅራቱታ ክባውርሚያ ጉድነ ለማወሊን መሪከን ገገሰኒ መሪኒ ሳኒ ጀልቀባ ጉድነ ቦርና መጋለያ አበሎት ከጀልቀብዮተው ኡመኒ ጉድኒ ቻፊያን ገውኒ ቡልቺንሰ ጉድና ሰረትርማተኒ ጅሩ መሪከን ረቲ ከሱማ ጅራቱኒ ረኮፊያንቀና ጉድኒ ቦርና ቀበጀደን ሙሚ ሚኒስትራ ፊዮ ቡሽመልስ አብዲሳ ጋፈቹ ወልገይ ከነካየር ማተን ኦቦ አጂ አብዱላይ ፊዮ የትመኒ ጅሩ
ummanni gaafiin inni haasu guddooni gaafii godin boorani baa haliibanii nageelle booranaan godin booranaa baa hanuutaa tuuti jedhanii talammeessoo immoo waa'ee mooyyalee dhimmi daangaa irraatti marii guddoo gaggeessanii dhimmi daangaa hamooyyaleelleen furmaatuun wargachuu maleedhanii kalleen kaasanii waa'ee nootorkii bisaan booranaalleen kaasanii ወደርክ ቢዛም ቦራና ጆን ሀጉዱ አርክፈቴ ገነ ዴራ ቱርሱለን ዴቢ ኢነርጋታ አይደ ታኒ ዋይ ገልማ አባጋዳ ሀሁቢ ጭራጃረሙ ሱለን ዴቢ ኢነርጋታ ሱለ ዋኒ ጉርጉርታ ኪታብ ኪያራ ጅማጃኒን ጃረዴ ዋዳ ገለ
ሀጅ አብዱላሂን ጎድኒ ቦራና ቡራለም ሶማን አንቀና ዋንቀቡ ፊ ኢርድ ዴቢን ሰነጋፍነ ይጅረን ደበለተስ ዳንዲ ዲሉ ላራ ጋራ ሶሎሎጌ ሷራው ከበነሙ ከመነገኛነሞ ወለት ቡይን ሲጎሳና ነው ጎድነ ቦራና ፊ ዳንጋር ሜራ ይጅረን ጋፊን ሬጥ ያራ ጎድነ ቦራና ትጃራሙ ማሌ ረኮም ቢሻን ኡጋቲ ፊ ኢሚ ዳንጋ ገሩ ኢጆ ጉዳቲ ቱሬ መሬከነ ጉባረቲ አብጉዮ ገልገሎ ቡልቻ ጎድነ ቦራናቲ ጋፊ ወልገይ ከነ ጉባቲ ገገፈ ሜረቲ ከየፊ ሙሚ ሚኒስትራ ኢትዮጵያ አብይ አህመድሊ ዴቢ ከኑ ሂሙ
ዲሞናከ daldala dangati walqabate hawas motorumbu dinagde dani cheesisu reform dinagde cima fiduna no dangata kibirbachisu hawasi ballan yero garagara kafachature achiratun daudan narasi gazin kae dinhun koratama kinjiru amma daljara debu akni kabufi asira motuman halkani guya jicha kinno jicha jiru fi amma sare jettawsa dirreen buufatti yarasi gaafatame jiri keenyas kallatti kaani kun already waan qalatu buramu waan ta'eef innis yeroo gabaaba keessatti hojii takka inni galamu bal'inaan ka'ee jira. Kan eerpoortii waliigaltee mallattaa'ee jira. Amma dhufanii saayitii qofaan dabargoruudha. Saayitiin isaa bakka duraan laalamirra dirree biraa takka inni shiftii ta'u achirra qulqullaa'ee gaafa dhufame hojii takka seenamuudha. Gara seenan dirreen isa dafee adda baanaan qulqulleessanii seenuu qofachuudha. Kun kontiraakta walii mallattaa'ee jira jechuudha. Kun neetwoorkii bishaan Booranaati. Kun yeroo baay'ee fudhatee turuun isaan beekama. Achi irratti mootummaanis yaaddoo guddaa ta'ee muummeen ministiras biyya alaa bakka hedduu deemanii dhimma kanatti maallaqa hedduu gaafachaa turanii dheeranii dabalatan ammoo dhimmichisaa amma barana waan danda'anii karaa inni qabatu ministerii bishaanii dhufee jira. Kanaaf assaayimentiin kenname waan rakkoo jedhame ilaalan mootummaa federaalaa fakkii ni dhiyaatu waan ammoo marka qabanii akka deeman isa saal gaariin kallattiin kaa'ame jira jechuudha.
Godinaalee Oromiyaa keessaa rakkoo daangaatiin kan miidhaan waggoota hedduu fira dhaqqabaa ture tokko godina Booranaati. Keessumaa walfalmii magaala Mooyyaalee fi godina Daawwaarra jiruu fi muummeen ministira Itoophiyaa deebiin kennan jira jechaan Abguyyoo gaaffeen ture. Akkas jedhu.
Deebii bal'aa kennanii jiranii dhimma Mooyyaaleetiin walqabatee daangaa. Naannoo toora mooyyaalee kan reefuu daldala waliin tuqam jedhee si kaasee olitti dhimmi mooyyaalee baay'ee bal'inaan akka inni ka'ee jira. Achirratti akkuma beekamu mooyyaaleen balbala biyyattii guddaadha. Uummanni Oromoo yeroo dheeraadhaaf achirratti asiin kun gaafatamee inni dhimmi mooyyaaleetiinis wal qabatee achirratti kalattiin kaa'amee jira. Akka waliigalaatti garuu rakkoo naannoo sun jirtu akka inni hiikamu jalmurame timame jira
dimikan gafi godini borana nagelle borana ratika boda hermatoni fijaro len walge kanu tergamani arda jila borani nagelle qabu wali walqabate gafi diesani achumanis godini borana bakalama takakoda mufille gafachu ajabdullah indubatani jiran abguyo galgalo bilchan godina borana mumme ministra dimakan abdebiyo kenan wanni kun qorannu rattum daide bimalo argata ajichundubatani jiru giddugalle ada godina boranas marika naratika mumme ministra basi jarsagal magana gurgurta kitaba korra argadu nande garajicha wadaga nijiru mumme ministra biya madsana boda gargu jili tai maluni jiratota bule hora wajjin marega gese nijiru mare sana ratti jiratto nigurna le gujilita rakko bura le miso maqaba ne fiidi managenya ilalchisun gafika gafata niyotawu debi sane ke sattis dandi akabiya le satti jara muf male kabiyettin yade ke saqabdu kessa le magurna le gujike satti kan jara man towi mani dimanagenya walqabate garu ummannanno gaymata sabo akqabuda mani jiratam magala bule horato ko dawanna mumme ministra etiopia abiya amedali irratti yade qaban yodu betangaru nudawachun sagari tawsi turmata saki setti rakkonu tikes jiru sirritti numari sisu qabature jichundubatu
mumme ministra nanno kana dhe dawachun dansuma wanche fade tanagadursa ammanu de mala hedditti atana nagu ji kana che manne dungu bate namedditti de gaurin kabu rakkon jirtu kana waaye kana sila dubbachi ko bature namne to kamate samman tana doko boga kungan ne buteera rakon jiru kana rakko kana nirmba ne woman taje ne woni dubaka ne samade motum man namotam magasane ni damane man rago bate gaure ni radu mate deedisa khajaru barbanne sila
gujimba filita kasumas boran rakko ne genya walqabate gudnale oromia rayen tsabiya ne genya tikabachi sa jiru kessa worre murasa gaba sagale america galmudait nairobi
Ameron galgal ke sasa alama daqiqa afurtami torba Washington DC mo warere daqiqa afurtami torba da brejira da gefato tagenya kopitanu ticeu kenja dura faru hara waaye da lechu gofta Jesus Christos ifarfata mekanen sina vera ogetti Israel tu jolle kayo kawalda warro angira biftu boleolin farfate ittimbora ogeetti Ibraahim akkasuma immoo ijoollee kaayyoo faaruu kanaaf guddaa galatoomsan dhaggeeffattoota keenyaa kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Oromoon Booranaa jila Cooni jedhamutti jira. Cooniin akka heenna yookaan immoo dhahataa Booranaatti ji'a 12 xumuramee baatee amajjiitti dabruuf ennaa dhiyaatu ollaan wal waamee namni cuftu horii qalatee yeroo gammachuutti hin dabarsu. Dameen Booranaa lamaan jechuun saboof goonaan marroo marroodhaan walitti dhufee horii kuma hedduu qalatee dureessaa fi yeessallee waamee waliin nyaatee dhuga yeroo kanatti. Ji'i kun ji'a daraaraan Abraasaa jedhamu itti baatulleedha. Bara haaraa kanatti Booranni maal maaliif qophaa'a? Maal maal haareffata? Soratu qophii qaba kanarratti.
Booranni ji'a Abraasaa keessa jira. Akka jaaroleen argaa dhageettee jedhanitti hangafi ji'a amma ji'a. Kanarratti jaarsa argaaf dhageettee Dr. Borbor Bulee dubbifte. Abraasaa har'a qofaa miti balbalatti eelatti fuula hedduu dhaabate cooni qalatee ruuf marate roo rolichoof. Akkasii kan nama guurrate waliin raayee waliin nyaate waliin dhuga wal eebbisa. Kanaaf halkan ogalgaloo nagaa jenne nagaa jedha jedhe baraaraan.
Ooni jechuun namoota waa qalata hawaasni kan waan qabne biyyeessi eegee buru qalata malee haalloo naawwicha dullacha oolaa dagaaga waan qabchi.
Nagayaa baagumdaa qabdaa miidhaginaareessa marra bisaan gootaa nuusii feessa tokko taanee harkaa wal qabanne gootaa walii.
Gannaara kan ammaa amfa tolchan fakkeenyaaf namni garii yabbiyyee gurraa baffatan jedha waan qaban cufin aareeffatanii jedhan haa yabbiyyee gurraa baffatan illee
jedha. Akka sitti maamma horii guyyaan gurraa baffatan namoota guyyaa kan gurraa baffatanii takki jedhi.
Takka.
Intalti kana fuudhanii jaalala qabdu guyyaan ishiin cibrataadha. Jaalala jechuun beekta intalii fuudhan jaabala mataa maddi cibrani beekta kan gubbatu hin gochi. Guyyaan ishiin cibraan amma garna dheenii jijjiiramtu guyyaa kana.
Yoo hagam fakkeenyaaf intalti jaallab hagam turtiin kana.
Jisajii an fakkeenyaatti caamsa barannaa guddoo fuudhi caamsa buufaa fuudhanii wacabajii hoboraa guddaa hoboraa bikaa birraa cirkaawaa sadaasa abraasa amma yoo ji'a shankaa fuudhanillee guyyaa nam cibrattu abraasaa kana. Haala meeshoo niitiin addeen kan hadhiirsi biyyooleen guyyaan isin cirrata abraasaa.
Butumee jijjiiratan kan jedhulleen hin jiru.
Butumee jijjiirata waggaa haaraa.
Waggaa haaraa butumee illeen jijjiiratan waggaa haaraa coonii qalatan waggaa haaraa intaltii fuudhani.
Guyyaa kan cibratti guyyaa kun amma guyyaa jiru gurguddoo boorinata. Wanni jitta keessa waan hin qabnate jijjiirat horooroo ruufaa licho. Wanni tolchan amma guyyaa abraasaa kan namichi abbaa warraa ta'an ruufuufi horooroo ifu licho ofii fudhate. Niitiileen guyyaa saqaa fi seeyyattee. Cooni kan deemanii nyaatanii buun qalatanii taphachuun wanni amma abiraasa cooni hin beekamu namni deemu guddubasi boorreessa ruufayyaa abiraasa cooni kanaan beekamu cooni namni harka kalleeyyii leenjifee yaa'ee nyaatee kuufamoo kana buun qalatanii fudhatifaa buun qalatanii maanguddoo yaa'anii hin eebbifatanii tanu.
Booranni damee lama jira sabboof goona jira akka borbor jedhutti amma namni cuftu aga guddaan qalatanii har'a baane warri hin jiru karaa deemu saatu miti galate horii qalataa jette horii agamii qalam jechuu dandeenya humeddu jechuu dandeenya.
Yoo ati saabasi namni har'aan hin kalle nama akkam qabu kumbiitti samaan qalamaani abbaan warra dhokan kalle jiru waliyaamani wal ka'ee nyaatanii haala horii guyyaan guyyaa cawanii fi namni horii kalaquun qabu hin kalle jiru buun qalanii hin eebbifatanii.
Buna illee qalatanii horii illee qalatanii hin eebbifatanii illee.
Hin eebbifatanii eebbi guddaa jira.
Oo agaddees kana cufnuun qalatanii.
Warri hin jirre.
Ji'a addeessaaf dukkan jettanii gargar baaftanii addeessi bulti 15 dukkantii bulti 15 amma addeessi hagam bularra.
Amma 11 danta 11 haali walitti dhufaa gargar ba'aa jiru malee.
Ganna akkam herreegattan ji'a hagam qabdanisani ji'i keessan qaqaramaani.
kudar ida madam.
Jie tokai son kami meto kolam jadila.
Angkafi jatu amajita. Kurandela takiye.
Tak.
Bita tes. Damsa. Unka kunsa ye kazasa abraza amajini bonagayai. Amru hankesa. Jie boranis oni kababraza. Abraza kun hubba jiat ambe tahayan dinta misorba adulat angkafi deni. Jo modu bata ayara tilala angkafi jatu amajita.
Angkafi jia amajita.
Alam abraza nama hejiru ini. Jie kuai lemezo ke zaman kita sabeta angkafi jie toko ki ayani dida mikorba beta sorban dida mikorba.
Jie toko bulti sodomi toko kabat toko.
Kena lelat toko. Turku da jirabe. Hagari sodomgu.
Hagari sodomgu.
Hagari mogu jagari jebe sodomi toko lefurat.
Sodomi toko lefurat.
Wanyam tu beri daur jie di wantralu kuri beta ma miku ini. Jadi misalnya jasa mana. Sanit lefat raju janda sajile raju janda.
Sanafu yuji bultin hen borana khaisati walmati guyan ibisadi jathamal lenta jathami toko jathami lama jathami sadil lenta ajit
nita e akasu khais akasinta
dansa chonin tuneni yu akallal tam nami durat rufar gujirta rufufa namororo flicho ya namori galate tingalu rufar gujirta fula jurtant
yo azizir khanke baad guya khanchu nami chufrufaja
chumba de khaiso
yo durufel baad ya sima gaslam
atu galate choni galate atu
ola
galte Abraasa hayyo bukisani galani karra daban jette manad daban jette. Abraasa ndarara di malafabaw. Yotolu, akta kusaditu yunga. Jin, nikhes bollen abraasa. Abraasa kon mantol chan, abborbor.
Manada dabatani, karra dabatani. Yolle tikhain gati ngurti, obatu ngurti, gulani dalla ela, mazisir ela khanke nagani, hayyo argan bukisani warrati ngalani, kungatani pulani, abraasa baad baatanan tabin jilani. Wagga 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 zumunga.
Abraasa hayyo bukisani galani karra daban jette manad daban jette fakke namaanit.
Fakke nuan dibi kabum nemi arasi tulio galdalla ila galle mi daban dalla warratin dabani galatani male mi yohani sinergatini abraasa barbaade tur ndabe xin bukufanna dibi ndakani abraasa ba to baatna ndabe njede.
Abraasa ne isa bayo eddu.
Abraasa kha laf badda khisa sadafa ba khaga muji mu abraasa ba.
Abaddan tun isfal.
Badan kuna maka boran seza kadarito, aka gombo, aka gamadu. Aka mega, aka suguno, badan sa teko. Badan alelo, ta oblo, imagi, sa guto.
Aka gamojito.
Aka moji, karashidine, kadublu, kagayo, kagori, le, kadas, kaburbur. Kuchu gamoji. Arweji, kuno, gora, hitinga, kuchu gamoji, kasu.
Ji abraasa khawri kala tan kanami rufali choyya khayabbi gurba fatan khabutu meji jira tan butu ji abraasa khanke
ya abraasa
awalin jira fakenna afnami baganna ragete walin jira nami bira hunene boran ma walin jira kana mo
abraasa kanaga yangete khawaka sarale wasu walin mungai daga yangir tooli re zabadani khawaka sarale wasu mungai ne
sene jira jeli chone jirtani qille jirtani christmasi jirtani alot koftai so christo jirtani bari arai kha qufaf gabna hormata bultu ma sania taw jen fan sura ala
Radio Sagale America galgal ke sa salama walakka jalkabe ga sa sadit meter bandi digdemi lama yukan kiloherz yukun kura sadif betorbaf jatam shen ratti meter bandi digdemi shen yukan kiloherz yukun kura lamaf afurtama ratti akkasumas meter bandi soddomi tokko yukan kiloherz yukun sagalif bafurif sadetam shen ratti witata gajmatatti qopi afan romotin dabars asirat rawata qopi boruti walitti debina nagatti bula amma saganta afan amaratu tifufa
The Voice of America.